Shori wangu kiwa na mimi napata raha. Uwepo wako nanifanya nijihisi kama nime win trophy. In my heart you're the one that I love, and I wanna have you always by my side. Mina wewe tushkani kama mbingu na nyota. Ukiwa na mina jipata na jidai, unanipa ujasiri kwa kila nachofanya. I promise I will never let you die, baby.
Kuwa nawe mpenzi sito juta, mana sioni zaidi yako. Moyo wangu nimekupa sandoki. Ukiwa mbali basi naumia roho. Tajue na mimi paka mwisho wa maisha.
Unitabiri tutasizi baby, eti mina wewe tutakuja tuwa chane. Siku zinapita bado tunapia na mapenzi. Japo sina du, nitafanya navyoweza nikupe nitakachopata.
My life,
I don't wanna be here without you. Mina taka niwe nawe kila time. Desire yangu ni tufanye harusi, tena ni kuvishi piti mbili ya mashahidi girl. Hakuna cha kufanya tutingane mimi na wewe baby.
Kuwa nawe mpenzi sitojuta, mana sioni zaidi yako. Moyo wangu nimekupa sandoki. Ukiwa mbali basi naumia roho. Tajue na mimi paka mwisho wa maisha.
Yeah, you're the one that I want. Ukiwa mbali na mimi najifeel siko fine. Nisepe wapi mana kile napokwenda, wepo wako na nyandama kama jasusi na mhuni. Da, walijaribu tutingane wakashindu, wakafike kwa waganga ila bado wakafeli. Mina jua Mungu amependeza tuwe sote, maheto anazidi mbrio ila wafiki popote wendo. Yule nataka kusustain paka kufa, usichoke we maintain, unipe nguvu nzibe ufa. Sina hofu mana najua already umesign huu mkataba, wakubaki tu na mimi to the end of the world.
Kuwa nawe mpenzi sitojuta, mana sioni zaidi yako. Moyo wangu nimekupa sandoki. Ukiwa mbali basi naumia roho. Tajue na mimi paka mwisho wa maisha.
Evans Galana, niko na Pilayon MK2 Production, yeah.